You're ready? Are you ready? Alright, I go by the name of Jambi Koikai alongside Selector Techniques. Yeah, man, it's all about conquering, surviving. I survived 21 surgeries and we say God is good and I thank you all for your support. And I just wanna say,
the strength of a woman, si size ya muscle, ni venye anajituma daily anapiga hustle. Si mtumwa na kula yake jasho, hakuna kubaki nyuma, mbele anatupa macho. Koikai, jaja kuweke fine, tutapata na tena ikifika yetu time. Aye, so fly, ukasalimie Christ, itafika tu ma time, wanare tutarewind. So pass a blunt for her life.
Aye,
tukoikai,
tukoikai,
tukoikai, tukilight for her might. Tukoikai,
tukoikai,
tukoikai, pass a blunt for her life. Tukoikai, 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 tukilight for her might. Tukoikai, tukoikai, tukoikai.
Lazima ningeandika moja juu ya fire mama. Amekuwa mama hizo enzi ni kitamak. Super fame siku reggae yo ni blanda. Na bado number one dilikuwa yake namba. Kujitambua ndilifanya kasi mama. For really many hard kusikia umehama. But niko very sure uko jundi umehama. Maragoli chick with the same kwa yo chama. Binawe nimekumbuka 46 bowling jam session kwa reggae there 6. Kumu imehato juu na nindu MC. Super Marcus kwa my collabo na ya Jambi. Cheki, uko juisi wa salamu. Situ mejamu, uko mendelewa karamu. Tusuke Ruto, uwekewe sanamu. Kuna watu wakidedi miu feel ni aramu.
Pass a blunt for her life. Tukoikai, 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 tukilight for her might. Tukoikai, 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 pass a blunt for her life. Tukoikai, 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 tukilight for her might. Tukoikai, tukoikai, tukoikai.
Jambi Koikai alongside Selector Techniques. Yeah man, it's all about conquering, surviving. I survived 21 surgeries and we say God is good and I thank you all for your support. And I just wanna say,